annagoo ah guddiga doorashooyinka heer federaal waxaanu halkan ku shaacinaynaa in guddiga doorashooyinka ama guddiga maamulka doorashooyinka galmudug uu noo soo gudbiyey in maalinta berri ah ee 24-ka bishan la qabanayo laba kursi oo ka mid ah 5 kursi aan hore u shaacinay. Labadaa kursi waxaa soo dhammaystirmay diyaarinta iyo diiwaangelinta ergadii bixin lahayd codadka iyo murashaxiintii ku tartami lahaa kursiga, iyadoo la tababaray dhammaan ergada codkaas bixinaysa haddii la haydhaahdo. Labadaa kursi oon shaacinayo hadda, waxaan ka codsanaynaa murashaxiinta ku tartamaya inay 9:00 subaxnimo ay ku soo diyaargaroobaan hoolka doorashada ee magaalada Dhuusamareeb ee maamul goboleedka Galmudug. Labada kursi oo kale ah hob 26 iyo kursiga labaad oo ah hob 104, murashaxiinta ku tartamaya ee doonaya inay kursigaas ay ka qayb galaan ee ergadaasu bixinayso ha soo diyaargaroobaan haddii la haydhaahdo saacaddu markay tahay 9:00 subaxnimo. Ergadu waxay imanaysaa 8:00 subaxnimo hoolka doorashada. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.